Izo za me supplier.
You keep fighting. Yeah, la biggie. Nikiwa na chizi. Najua ka unanitaka mimi. Najua ka unanipenda mimi. Najua ka unanitaka mimi. Najua ka unanipenda mimi. Mimi msela, sina hela. Maisha yangu mimi tunaishi kabwela. Mimi msela, sina hela. Maisha yangu mimi tunaishi kabwela. Unanipenda basi tulia na mie. Nisha iban, nisha kaban, yani yote.
Kwajili yako we, kwajili yako we. Tulia na mimi, wengine wanini. Sini ache mimi, tulia na mimi.
Nisha iban, nisha kaban, yani yote. Kwajili yako we, mina kupenda yani peke yako. Sijo kani acha mimo zako. Mimi bado nahitaji wepo wako. Sijo kani acha mimo zako. Etikiza sina do, oh, kaniacha mamilo, oh, sifagilie mabisho, oh, nipende hivi nilivyo, oh. Najua ka unanitaka mimi, najua ka unanipenda mimi, najua ka unanitaka mimi, najua ka unanipenda mimi. Mimi msela, sina hela. Maisha yangu mimi tunaishi kabwela. Mimi msela, sina hela. Maisha yangu mimi tunaishi kabwela. Moyo wangu shoja sama kofa. Sinyache sije toloka. Wako mingumu kutoka. Moyo wangu shoja sama kofa. Sinyache sije toloka. Wako mingumu kutoka. Kiondoko danifanya ni leo. Kiondoko danifanya ni pa. Baki na mimi mkine wanene wasi kufanya ukanifiga chini. Baki na mimi mkine wanene wasi kufanya ukanifiga chini. Kanifiga chini. Kaniacha mimi. Kanifiga chini. Kaniacha mimi. Ucheze wote iligoma. Turuke wote iligoma. Tufari wote iligoma. Tucheze wote iligoma. Tufari wote iligoma. Apokaten, to change the world. Apokaten, to look your world. Apokaten, to change the world.
What was what I get here? What was the wind your dog in the body? And the silly, what was your show was zero? Six a five, Abadula, my Belembo. Yes, talent, Agonio, Lunduno, Baita, Microscopa. Magisco Benatiano,
Saidi Salari,
Alfani Majanka, Ablazake Sela Sela Banari, Ukial Benatiano Sungu Sela, Producer Jayala,
Tamburi, Kutia Bizozami Supply, Not Kutia,
Ibegi, Danta, Bieni Kakakira Deriki,
Bizozami supply.com.